Mouse, own it.
Yeah, this boy, Sky the Seal. Yeah. Oh.
Beats by Dim's Rhythm.
Chisboy, nilipe majelas Neze bondi, nishinisuka mambale Na jabwa ya lila phone call, kansi nibali Ndiye bali, so napanga mistake Nona monga ni muzanga joni wakucheji Sipana pite ten, bali phone akatinga Na ine nafaka mundumba na pakinga 2 minutes ya pita chieksa ni 2 mil Nifuna kuyanga na chive phone chakatinga Nati, nisidi zetu mambale Weti nitengeka stupa kamupando ningali Nisidi za kusuka bani 2 mila benango Nikambaro ni daba ni bavi piango Ndiye beve nifuna ndarama zanga Gasuza ni pasa ni kuyendera kunganga Nati bwerani mudenge ndarama Mukachita ivo life yanga siza wama Foni wanakatinga nati yes vasa chama Nipange plani nitavide kuchawama Nina yamba kukonseka short time wanafika Nishivari bea kumendo no maslipa Nati wavipi angu osa karipa Onani muribea tengela moni maslipa Wana yanka Hia isi za baransa Nirina knife GZ niza kulasa Wavipi angu nizi wa muza nilasa Fakango ni dance ndalama niza mipasa Wavipi angu wanakuya wana nifemba mushete Upompa no pompa munga uri na chest Sina bwirene kapano nirina mafenzi Kanyumba baza nyunga kwanse kazankala empty Nati osa nifemba furu naba Nileke ni mushete chenjeti zikamba Wana nisi ya mushete banani kata mundumba Ndiarama wanatenga zonse na za nyumba Bavipango wanasheta banani nyonga so chabe Na ineleka ni chende oni yambe Nifuna kuiwusha bavipango wanayopa Nishibazula bantu benango wakopa Nati abazimvela bapompa Lekani ni balangi za jizedi sama yopa Short time wanafika banzanga baturikila Paribevo yamba na jizedi kwa sila Nati imokuri beve muziva Inende oyanga bagai siza sila bana yanka Iwo tisa kukwa pula Siuzi yove uchita ni upua Nati oke na bweze mumutima Naleka vande usbite ni chiteko vina Bavipango bana yenda bana laila no laila Ndiye bagai jizedi ni kumuja ila Nati bagai aliku tishai Sini muona pano niwona chabe mahai Pana pita one day nishi nirigone pa bed Ya bwele ya lila phone ndiwe jizedi Nati, ee nindine wa jizedi Munyumba uchoke motaika house for rent Yeah, Avena B.I. Boss Mio Yeah, Jemuje Patrick Atake Selina Team 70 Vadizi Banona Chongopa Bakamanga Yeah, Jess Kez Yeah, Cash Clear Cash Puva Ice-T With Boy Yeah, Team Set
Oh yeah, it's Big Sound
Exclusive from ZatoAfricanHeats.com